Ejo kuwa gatandatu nibwo hashyinguwe imirambo y'impunzi z'abanyekongo zishwe kuwa kane w'iki cyumweru. Zishwe ubwo igipolisi n'igisirikare by'u Rwanda byirukanaga ku gahato impunzi zari zagiye ku biro bya HCR n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi biri hafi y'icyicaro cy'akarere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Izo mpunzi zasabaga kwimurirwa mu kindi gihugu cyangwa se zigafashwa gutaha iwabo. Izo mpunzi kandi zari zatangarije Radiyo y'Ijwi ry'Amerika ko ikindi kizishavuza ari uko muri gahunda ziboneka zo kwimurira mu bindi bihugu hagendamo urubyiruko rw'Abanyarwanda mu buryo budasobanutse. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ntara y'Uburengerazuba Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye uko ibyo gushyingura izo mpunzi byagenze. Byari ejo kuwa gatandatu tuvugana. Claude Ganza, hashyinguwe imirambo y'impunzi z'abanyekongo ingahe?
Uyu munsi hashyinguwe imirambo umunani y'impunzi z'abanyekongo nyine zishwe ubwo inzego z'umutekano zabirukana bafumbaraga ku biro bya HCR hari kuwa kane w'iki cyumweru.
Iyo mirambo yashyinguwe hehe?
Iyo mirambo yashyinguwe, ntabwo yashyinguwe mu nkambi nk'uko bari basanzwe bafite irimbi ryihariye ry'impunzi, ahubwo yashyinguwe mu irimbi riri mu mudugudu wa Birembo mu kagari ka Nyarusazi, ni mu murenge wa Bwishyura hano nyine mu karere ka Karongi.
Ngarutse inyuma gato wa Claude, uvuze ko imirambo yashyinguwe ari umunani, ariko amakuru yatangajwe n'igipolisi cy'u Rwanda cyavuga ko abantu batanu aribo bishwe. Imirambo yindi itatu yaturutse he?
Ntabwo icyo kibazo wenda nge nabasha kugisubiza, ariko amakuru ahari ni uko iyo mirambo yose yari yajyanywe ku kigo nderabuzima gisanzwe kiri mu nkambi ya Kiziba kugira ngo imiryango yabo ize irebe hamenyekane ni bande, ndetse nabo bamenye ngo abantu babo ko abantu babo batakiri bazima. Ni ukuvuga ngo rero uko iriko iyo mirambo yose yavuye ku bitaro bya ku kigo nderabuzima kiri mu nkambi ya Kiziba, byumvikana ko rero n'ubundi na aho niho navuga yavuye kuko nta handi yaba yaturutse.
Hari impamvu si iyo mirambo yabashyinguwe hanze y'inkambi kandi ubusanzwe izo mpuzanye ko zashyirwa mu nkambi?
Amakuru tumenye mu kanya duhawe n'abantu barimo imbere mu nkambi, cyane ko ubungubu kugeramo bidashoboka, navuga yuko iyo mirambo ya beneyo babwiwe yuko igomba kujya gushingurwa hanze, hanyuma ngo kuko bari bafite ubwoba bumva yuko badashobora kuvuguruza icyo cyemezo, ariko ni ibintu bavuga yuko batishimiye. Ntabwo twabashije kubona inzego wenda zite za leta ngo zisobanure impamvu zahisemo kujya kubashingura mu buryo bwihariye zibajyana hanze, ariko ba nyir'ubwite bo bavuga yuko ari icyemezo batishimiye na gato.
None wareba se umwuka wabonaga wifashe ute aho ngaho iyo mirambo umunani y'abanyekongo bishwe ku wa kane yashyinguwe?
Hari hatuje mu by'ukuri, abantu bari bahari batari benshi, babonaga buri wese acecetse. Hari hariho n'abapolisi bagera nko muri 12 bari baje nyine baherekeje iyo mirambo. Ni mu irimbi rigaragara ko naryo rishobora kuba rikiri rishya cyane, kuko uretse imva umunani zabo ngabo bashyinguwe uno munsi, nabonye hariho izindi zigera nko kuri eshatu gusa zari zihasanzwe, bishoboka ko ari irimbi rikiri rishyashya.
Uretse gushyingura se hari undi muhango wundi wagaragaye?
Nta kindi kintu na kimwe kigeze kigaragara. No gushyingura byari bimaze kurangira mu masaha ya saa cyenda, hanyuma abantu bari bakiri aho ngaho batari bahashingura ibirenge, igipolisi kikihahagaze. Nta kindi rero nabonye cyari gihari cyangwa se cyakorwaga, kuko nabirebaga nyine muri izo saha nyine twari tuhari.
Ejo wakomoje ko kugera ku nkambi cyangwa se kwinjira mu nkambi ari ibintu bitoroshye cyane, ko polisi yasabaga ko umuntu wakwinjira aba afite umuyobozi wa polisi baba bari kumwe. Uyu munsi urebye ikibazo cy'umutekano, niba wanabyumvise haba imbere mu nkambi cyangwa se mu nkengero zawo kifashe gute?
Mu by'ukuri nk'uko ejo twahageze abapolisi bakatubwira ko kugira ngo twinjire bisaba kuba duherekejwe n'umwe mu bayobozi babo bakuru, kuko ariyo mabwiriza ngo bari bahawe. Imbere n'uyu munsi ntabwo twashoboye kugeramo, ariko abantu barimo bake twashoboye kuvugana bavuze ko n'ubundi abantu bagifite ubwoba baracyafite ihungabana, barabona abapolisi bakiruka, babonye umusirikare akikanga hanze y'inkambi. Nta rujya n'uruza rwari ruhari, cyane ko hategereye umujyi abantu bajyayo ntabwo n'ubundi basanzwe ari benshi cyane, ariko hari hatuje. N'abo bantu nyine bari baherekeje iyo mirambo nabo byagaragaza ko buri wese acecetse, ntawavugishaga undi, kandi bagaragaza agahinda ku maso. Ni uko nguko umwuka wari umeze. bimeze kugeza ubu ngubu ntabwo abantu barashobora kwinjiramo baturutse ahandi keretse wenda ababa basanzwe batuyemo bari gutaha ariko nk'abagiye nko mu kazi ntabwo barashobora gusubiramo
mu makuru yacu ijwi ry'Amerika ku wa gatanu abantu twavuganye ndetse n'umuhuru watangaje wakomojeho ko abari mu nkambi bikanga ko bamwe mu batuye muri iyo nkambi bigize ko abasirikare bashobora gutabwa muri yombi hari amakuru wamenye ko hari abantu bafashwe bagiye gufungwa
uretse abo polisi yatangaje ku munsi w'ejo ivuga ko ifite 15 bafunzwe hari n'undi musore umwe ntibuka neza amazina ye ariko yafashwe n'ubundi mbere ku munsi wa kabiri ubwo impunzi zasohokaga mu nkambi uwo nguwo ngo yari yarabaye umusirikare ari no mu bo impunzi zasabaga yuko bagomba kurekurwa kuko nubwo yaba yarabaye umusirikare yakoreye igihugu ibyo bitatuma abizira ngo abifungirwe kugeza ubu ntabwo turabasha kumenya niba hari ababa batawe muri yombi cyane ko abo tuvugana barimo imbere bavuga yuko ntabwo abantu barongera guhura ngo bamenye niba ngo babe banisuganya bamenye ese abantu twabuze mu rundi mibande ababa tutabona barapfuye baba bafunzwe se cyangwa baba hari ahandi ntabwo amakuru yandi turayamenya neza ubwo ni ibisaba gukomeza gukurikirana tukareba hagira andi makuru amenyekana wenda tukaba twabigeza ku nzu y'ibihugu bya Amerika
ufatiye se kuri izo mpungenge abari mu nkambi bazamuye Claude wamenye niba uretse gusubira mu nkambi kwa ziriya mpunzi zari imbere y'ibiro bya HCR mu karere ka Karongi hari abandi baba barafashe indi nzira bakajya ahandi hantu
ibyo ngibyo biragoye kubyemeza kuko n'abarimo bavuga yuko batari bamenya neza ngo ni bande bataratahuka cyangwa se wenda bafunze cyangwa bakaba hari ubundi buryo hari ahandi baba baragiye kuko abenshi twavuganaga bavuga yuko buri wese arakibereye iwe ntabwo n'urujya n'uruza mu nkambi ruhari mu by'ukuri nk'uko byari bisanzwe buri wese arikanga abasore barihishe nk'uko batinya yuko ngo bashobora gutabwa muri yombi ndetse n'abagabo ni ibintu rero bisaba yuko hari hatwara akanya kugira ngo bo ubwabo bongere batekane batuze bahure bamenye uko bamenye ngo abo tubura ni bangahe ni bande
arakoze mugenzi wacu Ganza Munyamagana tubibutse abatwumva ko inkambi ya Kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 17,000 mu Rwanda kandi hari inkambi 5 z'abanyekongo n'imwe y'abarundi iri Mahama mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda izo nkambi zose uko ari 6 zicumbikiye impunzi 173,000